We're going Creative Shade here, brought to you by Max,
Ian,
and John.
Yeah, minutes. Have you been?
Nianze by kusema nimeona sisi watu wa michezo tunanyanyaso. Nitaka kuban our illegal streaming sites.
Oh, nimekufuatilia stuff. Oh,
nimekuwa nikifuatilia tangu ianze.
Nafuatilia.
Wanaban nini DSTV walienda kwetu wakasema hizi ma Safcom nini wa ban my illegal streaming sites za football
nini.
Inahappen. Kuna list defo, kuna page 3. Hizi mabitu zote ma Yes Goals, Live, whatever, Total Sportek, kila kitu. Sato
kifanya?
Unafuka bei tu.
Bei ya nini? VPN. Ayo, kwanza opera mini na kwanga na VPN free. Naika opera mini na stream kwanza kwa TV. Hatuwezi shindo. Hatuwezi shindo. Lakini bado tutapata tu ingine.
No, hizo courts proceedings.
But Max, nafaa kuangalia kama ile app yule jema bado itafanya kazi. Nakumbuka ile nilimtumianga iji.
Yeah.
Ule jema fulani wa 700.
I think nani.
Oh, hey, we were to try out.
Usiseme ni gani.
Eh, hey, watafu.
Yeah, but there's a patch from you. Yeah, mke wangu imekuwa fiti. Acha kuchilia kwa nyumba since poverty in kubali nitoke. Hata leo fair penye imetoka, imetoka, but tumefika.
Wewe unakupeleka jizi.
Mambo wewe acha tu kazi. But miss jiko iko tu. Like sije ofisi yetu iko fine, but bado tuko work from home at least for now. Tuko work from home. Tunangoja tu tuone how things go.
Maybe even ndo mnafukuzwa na mjui.
Haijalishi, si bado niko na machine, niko na nini.
Amu kweka mule mse, wende comment.
Usiongele vitu fulani hapo, I told you that. Iye ni wale watu, unakumbuka bea watu.
But sijasema kitu.
Ati unambia best yako ni siri, alafu next week podcast na msikia kwa hapo hivyo. Ati niko na umni fulani. Unakumbuka kitambia ule jama mwenye likuwa na ule jama gay, ule nini, that gay, ule best yako kisimulio. Bida yali wambia ni confidence.
Alikuwa natuambia kwa umati.
Alikuwa matini. Confidence. Hata mimi chikiwa kijani. Tuko watu wengi, but nikikuambia in confidence. Niko zile za, kuna ude mflani nilipata. Sorry for the trees. Nika, alafu kuje huko hivyo. Kuna ule mse mflani kujeseme. Honore, itakuwa kesi, but yeah. In terms of work, things about the sign is slow, Miss J. Kama zita pick up after election ama nini, juu ma business. Kada uliana di kune, kune swali. But what walikuwa nisema?
But,
zii, hii ni kitu naezo ongelea, zii ni business ongelea.
When they, doing, they started the business solution, yu ilikuwa tu
sell for
cheap food. Affordable food. Sasa, tukiongea tu kweli, Nairobi, unafanya kazi. Kuna place yote inaweza piga vibanda for affordable food.
Zii.
Haiwezi.
But sasa unaona kichenye walikuwa anajaribu kutoa ni mimi mse mwenyewe naweza kula kwa kibanda na staki hiyo kutembea hadi kwa kibanda ni buy kutoka kwao. Ni buy kutoka kwao. Cause hiyo ndio like ina missing sina issue na hiyo like the model. But the way walienda about the business, mimi ndio nilikuwa na feel wrong. Jadi tulikuwa tunaangalia na sisi yangu. Hao watu as much as walikuwa na set up hivyo, unapata bado place yenye anataka supply food kutoka ni rehesabu mimi na issue ndani. Ukiongeza hiyo ni 200 transportation fee ya kuja hadi huko. Kama unaenda kulipa 200 plus maybe meal ni hiyo ka 180.
Ilikuwa 300.
Ati?
250, 300 most meals.
Nini transportation?
Most meals.
Sawa, teme niyo 250 juu, maybe ni cheaper than whatever. Teme tu, yeah. Sindio? Niyo 250, maybe mtu anileteka nyama yangu, nini, ugali, mboga kienyeji. Njua tu meal 250.
Yeah.
But sasa ukiniongezea, hiyo 200 transportation, hiyo mikuja 550. 550 mbona tusumbua, ni seri tu kushikane na wasi hapo hivyo, 550 tunue mapizza zikuja tudishi.
True.
So haiko ina make sense cuz kama ungekuwa na setup ati kwa location yako azin kama like uko endani na umeenda waenda kwa hizo places zote hizo ma restaurants ziko then wana register hour say like wanaweza sell food through hapa ni difference tu ni watakuja maybe uongezee like around 30 bob ya packaging maybe kuna ndio atakuwa na supply hiyo so anaenda na get food then wanakuletea kwa nyumba kani nikitaka kuchukua food kutoka kwa Sam. Unaona? Na mimi na feel niko mbali, niseme eh, by the way enda kwa Sam huko hivyo kwa zile kuku.
Yeah.
Uchukue kuku nini mnileta kwa nyumba then ikwe maybe plus yako kachwani ya boda. Ina make sense. But sasa hapa hivi ah mambo yao but walipatiwa 100 million 100 million na dikosho waliskuonda. Waliskuonda.
But anyway. Who me kwaje?
I don't know. Hivi kitu imekuwa tu busy, imekuwa tu na mambo mingi. Busy.
So ulimaliza wiki jana. Sitamuka na ya.
Let's relax.
Uongo.
Relax.
Tumuka ya doisho
relax.
Tumuka ya doisho jana kwa na kazi. The whole time, wana kwa. As in, okay, le kazi alikuwa na ya ni minimum. But amitulia tu kwa nyumba. Lofa kwa kubo ati. Ah, lasi ni sato.
Na jua kuna Sofia na sinya hii YouTube udonu na nipeana tu.
Na kupeana
haku. Kwa jokes. Anyway,
comedy star.
Anyway, nimekuwa tu busy. Like kumekuwa tu na kazi nyingi sijui inatoka wapi. Pressure, alafu deadlines ni nikaa kazi imekam leo deadline kesho kuna nyingine bado. So imekuwa tu busy week. Like na feel tu siku ilikuwa zinaenda mbio tu. But I am glad imeisha and we are here.
Unajua mimi kazi imekuwa ikiongezeka. But kazi nafanya anga tu na venye nakuja. Nina kuja.
Nothing new in the end.
Nothing. Stress levels to
constant. Na girlfriend.
Hapa ni.
Bei nao wanafua kwa shofe.
Hapa ni. Ah, iye nisi uliona alijisema venye anaokotanga.
Uongo.
Na achuna tu.
Uongo.
Anyway, what's happened in the last 2 weeks? I'm sick.
Sinimechorea.
Ingekuwa tunaacha podcast.
Already umeshanianika huko.
Series zote zingekuwa huko.
Whatever kila mtu anaita the Nairobi flu. I mean the test.
Hata mimi ilinipata. Nikaanza sababu yangu iko hivyo ni. Ilikuwa tu usiku mimi mapo inafungana na sneeze but apart from here.
Fever yako iko ile
Misko na fever.
Okay. Yeah, so apart from hiyo nikakamu nika notice hizi job zetu zimetuzoya too much yenye atoki like wasao na joke on well lakini I'm sorry for disturbing you but so
kuna days yenye na mkanga najua kaya because nowadays kuna times yenye utapata like nitalala tu like into the knee alafu nifanya kazi like jioni hadi usiku kaza nowadays be unamwana mimi nalanga top hivyo kwa sofa. So like najua tu sito nitakuwa awake for a while. So nitafanya kazi hivyo. Venye tu nilifanya jana usiku tuone ka movie nini. Malize kesho niamke masaa zangu. So utapata nitafanya hivyo usiku nifanye kazi ya kesho niko needed during like hizo times asubuhi. Nija kuna okay maybe mtu atanitafuta but see issue. Next day simu yangu iko off. Hata hakuna homa. Ndakuta time nafunganga hivi napata nimetextia ati oh sijui we need to do what niko ah sawa we'll do
kwanza ni wiki ya rally watu wenu walienda rally ama
wako
Nairobi
kulumse ako alifika jana usiku kwa nyumba shout out to you akaambia ngele unafika unaambia deuces so ndo ameruka ali travelive at least ndo by midday hako ashua but by jioni
alikuwa sha. Ndio hata nimeona watu wengi walikuwa wanaenda jioni.
Eh, yes, sio anamaliza ku.
Umesahau last time the trail.
Sasa kila mtu nikawa anaenda jioni. Sasa utapatana tu kwa hiyo jam.
Ah, but sasa uzuri ni ataka ni jioni unaweza lala tu kwa gari. Utulie
drive tena kwa leo polepole. When linge hapo hivi na kina
Stephen.
Eh. Yeah. So niko nasema lakini tuko na jaribu kusema venye watu wanakulana saa hii bwana.
Huko na nini ma kundule zilikuwa zimepiga shortage huko.
Lakini huko na ule mse ana anaitwa condom master. Alikuwa anaitwa condom sijui nini king condom.
Nishaimuona before.
Akipeana ma CD huko. Huko bibi ya mtu ana
munching. Anyway.
Yes, yeah, ini kuna single people ndio tunaangalia hapa.
atole plus one wako mezani mko kimoja. Hebu muulize
kwa. So no nini? What else has happened?
In Kenya.
No, personally accepted? I'm just trying to think. Hey, wiki mbili ni nyingi bwana. Unajua wiki moja unajonga summary yako. Eh yeah. Hey, so I think apart from the rally and lakini, politically
yes rally ka uende na marafiki zako hakuna cha unaenda kufanya
sasa imagine unakaa hivi unangoja gari picha mvue
wengine ni usherati tu umeenda huko
si tunasema mwaka uende na marafiki zako kupiga usherati Max
hata mimi naweza toka tu hapo hivyo niende nikauko hivyo unajua huko hivyo ruiru KU nikaa hapo hivyo na watu tukunywa tu chai tu ni gari nywe kwanza sisi tunaona gari mingi zikipita
kwanza kwa hiyo but really we'll consume like for this one meal see most people are going because of koroga
ilikuwa mimi ndio ile event ilikuwa tumeenda ile kuna mse alikuwa anapiga photo zuko alikuwa anasema uwa mikuja kuchachia na hapa Nairobi, hapa kwa ila mietu. Kifika huko ni hata ataeza kumaliza race. Kierere ipungue na hapa, amechachisha. Kwanza kichukue hiyo video akitoka.
Msi alianguka jana ama ilikuwa leo. The, like a car.
Kwa
rally.
It fell. Then us a security kuliko wa help out. Like break them out of the car. Ulikuwa tu hapa misimama. Do you know that video? Yeah. But anyway.
Kila mtu na mzigo wake.
Avoid anyone who's going to Naivasha.
Ah, lakini mwende safe man. Saizo barabara.
Banaenda ukulani.
Kama
unaenda Vasha naende kufanya hivyo, mimi sijui naenda kufanya.
Still virgin.
Do you want one of two things? Either uende uko mbeba ka grill nini like hizo ni like unje tu ile good time. Je kama una hiyo hakuna kitu kingine umeenda kufanya grill.
Kwa portable.
Alafu tuweke wapi?
Sio umesema tunachoma
kwa kanyunyu. Kwa kanyunyu ya hii yani. Wewe acha mchezo. Grill na nanga kachukua na gari. Unja something huko hivyo yenye unafungua.
Asimsize yeye amepata mama enough.
Hakuna.
By the mama yako haizi kosa.
Unaongea hivi na
nini?
Tendele. Niko tempted you.
Kuna mambo hii ya mambo ya.
Yeah. But anyway. Yeah, John, what do you want us to share on this week, man?
I think of late tangu like this couple of weeks tumekuwa tu couple of months acha nisema hivyo. Most of the content yenye imekuwa ikitokea. Okay, generally kuna content na pia kuna art, but sisi side many creatives especially in kwa hii field yetu tuna share both. Unapata times unawaka na content creators at times unawaka na other forms of media and time ngine unatengeneza tu art. And one of the things yenye nilikuwa naona ni the more like content inaendelea, the more kuna bloodlines about what people can do or not do, what people can produce or not produce. Do you want to come somewhere like kitambo, there's things zenye azingekuwa shared on TV, sahi is a bit ni common kupata hata TikTok ama anywhere else. And it brought on hiyo the question of when wakati unaangalia like a certain piece of art, like ikwe film, ikwe music, ikwe hata hiyo short form video, unaangalia mainly to like how good it looks like this. Kuna movies zina kaa poa, kuna ngome nyingine na sound poa. Na lakini pia kuna wale watu wenye hawezi consume that sort of media because of the message yenye they think ina portray, because just mean ina portray because maybe kuna different interpretations. Ni kama venye mzazi yako anakuacha uone movies kadhaa ja sijui kuna nini, but utaenda one na ija iko na uchawi as long as the end imeandikwa to God be the glory in a different story. So like hiyo ndio ilikuwa like in terms of is it more about like actually it be more about how it looks, how it sounds, ama should it also be about the message yenye ina carry in it, ama like what it portrays.
Nilikuwa nijubu ile jubu anga kawaida. depends on you. But jaribu kufikiria from music. Acha tuanze na music, si ndio first?
Ah, kama music, una nimesahau venye hizo ngoma zinaitwanga. Hizo zenye wasema wamekuwa kirap venye sijui wasema muulie wakakuwa barred nini. Nimesahau venye nini inaitwa. I said nimesahau venye. Acha ni search. Bado tuendelee kusema chuo nilikuwa nasema.
About najaribu kufikiria from music. Si tumekuwa consume a lot of violent rhymes. Tukifikiria we are the baddest out here. Like any kuna wasi 90s wale nyo ligro 90s sinu zasama tu ligro
2000
like period yetu ya kugro wasi 1919 ndo lisikiza kina Park na 90 adi tuseme 99 kina Park mi how would I put it music yote minakanga kulikuwa na lot of violence na pushiwa
kamu jikans chochote unafikiria ina unasema
ama John you I'm trying to think of what you're saying like from this angle kulikuwa na a lot of violence in music but sasa hiyo ndio ilikuwa ina sound like the thing ama kasa hivi nyenyezamka niseme I got nine guns and sijui what
yeah exactly hizo season ndio ilikuwa anasema like mtu like hiyo ndio cause I think from before one of the main things zenye ilikuwa back then ni okay pia sahi some of them wanaweza sema hivyo but sidhani ni as near serious cuz hiyo time kulikuwa na hiyo time watu wakipigania like civil rights crack epidemic nini like hizo vitu zote sasa ni vitu zenye watu walikuwa na go through on a daily basis na in a make sense like mtu akiimba chenye na go through ama like what chenye nafanyika like in his, exactly because mimi nikisema mimi
so watu kuona
abu acha kukueleza bishaka hapo uliwa juzi mwingine sijamfanyikia nini alafu mtu atengeneza ngoma kae hiyo like hiyo ndio I think the point ni if chenye unaimba ina represent the state of things as they are like when it, which is equal at that time then it makes sense because sasa mtu utakuwa na nini ya kujudge kama una judge hiyo ngoma about chenye nasema then una judge chenye inafanyika kwa sasa na kai inaendelea kufanyika then why not
okay yeah
it's, but on the other end ni kama kuna kulikuwa na zile kuna hizo ma tuseme tu vizuri abnormal church goer mtu tu mzuri Christian hana story na mtu si but yeah imagine like a normal church goer then unamwekea some of easy horror films vitu kwa chaki na nini zenye at the end of the ni CT kuna at a message of maybe usifanye ABCD ama nini na nini zi hiyo tu ni
about
yeah like ini Halloween whatever imekuja mtu anachangiza movie hiyo imefanyika na imeisha hivyo things like hizo sasa ndio naongelea like should it be more about the like hizo movies inafaa kuwa more curated that inafaa kuwa na certain message to it as much as unatengeneza ikuwe na something yenye na carry to it ama mtu tu anafaa kuwa allowed wewe tengeneza chenye unatengeneza kama ina fresh
on that acha tuachane na films na nini na music ile controversial zina kwanga art ndio juu wasikose ni si udanganya si tunadanganya si usema
udanganya
nini ni venye msana digest a piece right so from your angle tuseme nini mimi spendi abstract
hata mimi hapa naye but si continue
abstract ya tuseme nini najaribu kufikiria na ka horrific piece
naweza kuchora abstract ukitaka nipatie to karatasi ni pen
then haya abaku tu assume tuna curate your piece
ngoja hata umenikumbusha vizuri
kuna something we watched some months ago
niko na mani kadhaa nimekuwa nikicollect of late
nini abstracts
si abstract
eh bwana mtafanya tuchukiwe huku nje
anaona like stuff kama hizi. Okay, unaweza endelea kuscroll kuna kadhaa. Yes, unaona lecture inasema aesthetically ni poa. Like inakaa poa. inaonyesha like
kwani umeingia lumi na sijui hizi vitu zote kwa siri.
inaonyesha like skill yao mse penye iko like mimi nikiangalia stuff kama hii nipate place mse amepaint nitakuwa like
oh, we will put this up on our IG stories.
Like this is really good. This like it's really good. Umse mwamfanya hii akona talent akona skill ame like amekalia akafanya stuff for a while.
Yeah. Igu kako mshada akiona buda.
Exactly.
Unaona
mse mwingine akiona mwenye akwa bit more conservative about he akuulize sasa wewe hii piece wewe unaona inakwambia nini? Akuulize like exactly wewe utamwambia what's the nini hii piece inakuonyesha yenye uta inafaa kuonyesha mtu mwingine.
Benito.
Hii ni kujexpress.
Ukiona chaguo kako atakwambia nini? Ni maombi. But
na feel ukianza kusema kukuwa na specific thing yenye ati hii ndio inafaa uta hold back wase.
Hapa si specific thing. Hapa tu ni hiyo unaona venye like, most of the times wakati mkuja hapa tukiongelea like the culture yenye iko around the country, the African culture and all that in a serve towards a certain purpose like kama acha tu nirudie tena kwa kuacha kusema different episodes ndio sikai kama nasema vitu zangu. Mchumkwacha kusema like in terms of kami tena mkana kusema I don't have an issue with someone else being gay, transgender, manini na nini as long as haukuji kuniambia mimi ama my kids ama unaona about it because wacha unafanya ni wewe. Unaona? Cha mimi nafanya ni mimi. Like your views na pia the same thing for me pia na religion na other things. Like my views ni my own. Unless like nimefanya something like impede on you then inafaa kuwa issue. But kama unafanya your own thing then unafanya your own thing. But sasa see, that's the point like hii media yenye unatengeneza si for you peke yake. Ni for kama unatengeneza for people to consume. Unatengeneza for people to consume. Yes atukatai that. Ingo mwenye umetengeneza iko na beats kali. Ah, unakumbuka ile time wakati wasio walikuwa nasumbua wakadinali Joel line yao ya
tuitishiro
sugu. But of course kuna most people nyo walikuwa na ni about it walikuwa me out of context word. Exactly. But sasa the more mtu ataplay nini then aanze kusema unaona like hii ni piece flani yes atukatai ngoma ni kali. But kuna sketch nyo wanasema unaona so ndio hiyo is it like point gani inakuwa differentiated between like art na fika ya kuna hiyo limit ya yes ni poa but pia iko na message.
I think it's you as a person ku respect semaji zaidi ufikiria hata wewe as an artist kwa sababu unajua kuna limits utafanya utapita.
But sasa anyone can be an artist. An artist supporter anaweza kuwa artist. Anza kupaint Mahail Hitler na Jews hapo. Nileza ya mamu. Sahi, mimi, unakumbuka the last time tulikuwa na nani hapa hivi. Ule, ilikuwa wa, sijuka hili, Waruguru in full, but nimesahau jina yake venye alikuwa mishorten. Wakati alikuwa huku hivi, kuna ile piece venye alikuwa mepaint ya Africans wakiliwa nini na nini. So kama teme, angiongeza a white person hapo hivyo, like could represent the colonialism nini na nini. It's a good piece for CSS, ndio? Yes, the issue. Mtu, sasa mtu mwenye ni Nazi support, akipaint hivyo na Jews, hiyo ni a hate piece. Una get?
Yeah.
Like, hiyo ni a hate piece. Ukisema it's up to the person, then watu watakuwa naweza tengeneza chochote.
There's something I'm trying to remember. I was listening to Ikonini podcast, Winnie Odinga. Na kuna line, actually, ilikuwa about you as a creative. Yo story ya kulimit. Fuck. Misao kuna venya rephrase. Hopefully nitakumbuka before the episode ishe. But nika abu nkulizwe kwako nini unaona ni the ni extreme kwako for like maybe a painting.
Tulisha ongelea ina.
Nakumbuka. Uliko hiyo episode.
Ah yeah, nakumbuka. Nikawa nimeenda kwa na hose.
Umeza mkumbusha.
Me nilisawa for me sina issue like
tumie ile example
ati sisi ndio maana nataka kuanza na for me sina issue for most of the things because najua niko na hiyo choice ya what I want to absorb and what I don't want to absorb because I think for most issues kama for parents ni issue ni CA peke yake atapata hiyo media, pia kids and other ni like at that point inacha say ni mimi tu, mimi sijali watu ukitengeneza piece gani, ni mimi tu nitaona nikiamua hii piece ni trash, ni trash, nikiamua hii piece ni poa, ni poa. But kama hiyo time example lenye nilikuwa nimetoa ilikuwa unataka paint OSG yeah, you know, Hitler, Mahatma Gandhi, Jesus. I love you in the background like watch and you know like kitu kama hiyo. Ndio nilikuwa nasema. Hiyo piece haija offend mtu, sijatengeneza kuko offend like wewe ama mtu mwingine. Okay, maybe. Zizi.
Yaani umexpress
wakati religious painters wenyewe wako religious nini wana paint piece wanaonyesha and your adulterers and your watu wa bangi and watu wa medarati na watu wa kwa hell in this 7-9 levels of hell wanakurepresent wewe mwenye uko hapo. Wewe uko kwa hiyo group, wewe mtu mwenye sijui umeamua kufanya certain kind of scene yenye ikubaliki na wao, uko kwa hiyo nini? So mbona wewe ukitengeneza piece yenye na describe watu wenye wao wanajua inakuwa issue?
Abu wewe kwako, what do you think is the most extreme piece yenye ukiweza ona imefanywa?
Na usitumie example yangu.
Okay. For me is seti mini religious evil, but ukishaanza
kuona spiritual
but vitu za Bible na nini, acha hapo tu, hapo ndo mini koza mimi personally sezi fanya.
But sasa Bible sina cover a lot of things.
Yeah, but unajua sasa unaona kaya yenye umesema Jesus, Hitler nini. Of course sisi tunajua nini.
So nikitoa Jesus hapo sasa, nimetoa Jesus.
Hitler, yeah.
Ni Mahatma Gandhi, Hitler, Krishna, au watu wengine, nimetoa Jesus.
Me either way, hizi vitu zenye zikuwe either religious, stories za Elimu. For me naona personally sezi
kuna so mimi ndio nasema sasa unja pasifo ni wewe ni chenye piece gani ukiona uone tu useme mtu at this point aache.
Because
kuna a lot of scenarios unja sasa shida ni nikisema hapa kwa podcast watu wataona niko na shida ya akili. Niko na
unakonga dark web.
Acha nikwambie.
Watu watakuwa concerned for my health and safety.
Musa, unaona mtu mwingine akifanya kali art ni kali na hiyo ndio thinking yako iko kwa inaenda towards your direction. Mimi sina issue nayo. Cause probably
sasa
hautengenezi mimi ni mipe
kama kwetu ama uende kwa kina John upate hapo John amekaa. Go ahead.
Sema.
Another piece from the dark side.
Bundo na shinanga dark web.
Mentally unstable.
I think I'm quite reminded here Max kama one of the examples ilikuwa kama sasa hivi venye kumekuwa na hizi ma issues zote za abortion, venye wame strike down your Roe v. Wade ni na nini, pro-choice, pro-life, hizo ma stories zote, mtu amwe with his own inspiration a paint out justices at the Supreme Court. Forgive me for this.
Lelea.
In on one hand on a rape and born kids. On the other hand on a kula. Like una, exactly, una get your piece.
Yes.
Sasa, Ian, your piece ikona message. Ikona a strong message of emotion enye mtu wana feel. Una get?
Yeah.
A strong message of emotion enye mtu wana feel in terms of anataka kusema, this is the state of chenye wanafanya. And like whatever anafikiria. But the piece itself na for me songele ni mimi naongelea like gruesome nah, whatever anyway yes it's misinterpreted or something else.
Niyo.
Una get? So is it extreme? Will you tell that person a stop?
Hiyo ndio kitu kingine kenye mimi na believe kwangu niseme unavenye may describe mimi naweza sema hiyo ni noma like crazy
noma piece
poa.
Itself
like enyo umefikiria ndio ufanye staff kayo
lakini
On the other hand, as venye umesema, message yake probably si the right one. Sawa. But utambia juu mse a stop na kuna mse atona hiyo piece a relate nayo. Aseme
acha nimekumbuka.
Hiyo key piece ni poa zaidi.
Juzi sijui kama Maximilian story. Kuna nini, one of our senators wa US alienda akachukua hizi Martha con Titan, one of the clips akachange piece ya akachange hizo vichwa za hizo manini the Titans na different nini au kina Nancy Pelosi whatever, like from the other side, alafu akachange our senior wa the Titans into himself. Ndio jamaa aliacha kazi cause of you.
Yeah, cause I mean again tena message yenye amepa si kila mtu ana accept. But
sasa ni studio yetu ni.
Sasa si ndio mimi ndio nauliza.
Wewe una beat around the bush.
Eh, mimi ndio sasa mimi ndio swali yangu ni in terms of ni about if mimi, because the reason yenye kama hiyo piece nimesema like ya justice is not what not. The piece itself, like from the place yenye mtu amefikiria mbona nataka kutengeneza hii piece na mbona nitengeneza hii piece, itakuwa drawn in by a couple of people wenye wana support chenye anafikiria na chenye anasema. However, haitakuwa popular around everyone because of what inani. But everything apart from chenye piece ina venye piece inafanana ni right.
Mi bado naweza sema si endelea.
Mimi nasema because tema akiamua tu a change your setting kidogo. Isikuwe like ati on a riff and what not hivyo gruesome blah 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 bloody. Ikuwe tu ikuwe tu ni kama ame point tu ati ni kama wana wako kwa bags wame wafunga hivyo wana wathrow into the trash. Una get? Ama ni women ama ni something. Una get? Like you see as gruesome but in something utangali wane. Okay, na get like the point. Unaona? Basa siye ndio nasema. Ukianza kusema hii aesthetically for mimi ni wrong. Na hii aesthetically ni pleasing, then si una limit creativity umse to the point of kaza kama mimi sahi hizo piece mbili za nimefikiria tena ningekuwa nataka zizi nasema tena sasa mimi ningekuwa mtu mwenye
ukifanya ni mambo yako
sasa ni sahi iko mimi singekuwa mtu mwenye niko restrict because kuna wasi wengi wanakuangana hizi thoughts different about what they can do what they can't do. But kitu inafanya wewe ukae ni a sane person, unajua the limits of what you can do na the society that you live in, si ndio?
Kuna watu wana hiyo
but sasa ndio nasema kitambo sahi vitu zenye ziko kwa TV like the types of death zenye ziko kwa TV, mtu mwenye ana watch so mtu mwenye anaona hizi ni final destination ni na nini, ukiplay it back 50 years ago sasa your society your time ingekuwa ina react when you na react sahi. Sahi hizo vitu si issue.
Yeah.
Ni creative na nini na nini. So if tuache watu wa embrace creative limits zao hadi penye zitafika ni wrong.
Abu
si wrong na tena pia
nilikuwa nataka tujaribu kufikiria kitu. Let's create a piece right now.
Mimi si mimi kuna mbili. Mimi niko na tatu.
Unione. Umbe how you bring out stop abortion? Acha tuanzie na achana na ile yako hiyo.
Mimi niko na peace. Ungeuliza hiyo tuendelee kuongea hata akifikiria.
Sawa basi. Ndio ni wapea nini? Mfikirie meanwhile. Anyway. Hapa na abortion ni tu. Najaribu kufikiria something that is affecting the
country.
Not country really, but the world. Not but ushaona demonstrations za white people bez na kuanga odd.
Yeah.
Unaweza pata tu mtu anaweza amka leo aseme those who swallow cum should be arrested.
Tata kama. Ndio tumanza tu. Ndio tumanza.
No, no, I'm speaking the truth.
Kuna kuanga tu final episode.
Don't know yet when in a day. Haya sawa, twende. Enda.
Sasa naona mbona watu mbona? Watu wanaona mbona tuko single. I see now. Mtu anasikia tu hizi nonsense zetu tunaongea huko.
Ah but no on a serious note. Cancel culture as in mean najaribu kumka onangi unapata mtu state amejifunga hivi kwa mti akiulizwa na demonstrate nini anasema cum should not be swallowed. No longer zile makesi za wasi wa state house. Sana nataka ku bring
kids. It's kids. Kwa Bible, hey, kwa Bible watu waliuliwa je upuzi. Mtu nini kwa Bible nini ile ule jamaa fulani
alikuwa kama unajui
jamaa fulani alikuwa anamwaga nje, alimwaga nje sijui mara mbili.
Oh eh na kukamilisha.
Yeye ni unafanya
wasting of babies.
Najaribu not something really controversial.
Ale tutaenda tu na yote umeshasema. You already umeshasema.
For you?
Ati? Unaniuliza about chenyu mse na protest ama yu protest.
Ah, sasa if maybe you are to bring out a piece related na your line ama yu protest ya ujama. Just something around that.
Sisi already tunafikiri ya piece.
Okay, sawa. Hey, utaitu aji?
Tuna... na so
seriously
mimi ndo nenda mwisho, acha anzio side nyingine. Leo nishasema vitu mbili, acha kwanza sikie cha mtasema. But nika la peace in mind, acha tukaza sikie cha mnasema. But uzuri peace yangu ni collective of chant mko chingile leo. But yeah. Conservative, it's conservative.
Tunaongea story ya hiyo piece inafaa ku stop. From yoku
anasema tu uonge kuwa part of your protest na unafaa kutengeneza piece yenye na represent chenya muongelea. Leko njoo venye
watu abortion.
Chenya muongelea sasa, hiyo nonsense ya muongelea sasa.
Yeah, yeah, nini? Ya kumeza.
So unafaa kutengeneza piece.
Unasolo tu hii. Huyo madam anasolo tu hii.
Okay. Na, okay. Na say what ile tu nimefikiria tu sahi. Neza chora unaona venye sini dem ama nitani. Aya, mtu yoyote.
Excuse.
Hey, kuna watu wote wanakonga.
Sawa.
Kuna watu wote.
We accept all gender.
Hey, tuna haya wote. So kuna mse amefungua hivi mdomo. Mm-hmm. Alafu unaona anga venye drop ya majuka like iseseka. Hiyo ni spam na hiyo nini? Mm-hmm. So nione sasa hiyo spam iko na mko, iko na mikono. Na imagine ako hivi juu, alafu ikienda kuingia hiyo spam imeshikilia hivi mdomo. Haitaki kuingia ndani ya mdomo. Ina resist kuingia kwa mdomo. So hiyo ndio piece mimi ningemake.
You people are nasty.
Drop.
Ah, max yako.
Mishikilevi mdomo inakata kuingia.
Mishikilia something. Yenyata mtu wakikati pati yangu. Hizi tumika kwa koti.
Kwa koti kama nini?
Cancel culture.
Mini kambia. Mina nakujanga hapa on my own time.
Hadu nachora. Wee nye.
John on a sketch. Anyway. Uh-huh. Hey. Ni mape example yenye hata kwa mkumereza.
unauliza tu swali bila kufikiria.
You start sasa.
Nini hiyo?
sema ulisha.
Wewe ndio umeshaanza kwe.
Wewe ndio ulisema.
Ngoti.
Haya.
Sina teremka. Sina. Yenye unajua nafikiria from a graphic designer's point of view. Unasema anga hiyo message inafaa at once tumse akiangalia we make sense. Samsame akona ka. Sasa nuna msit madam si yako hivi amefungua kakani madam mimi si judge na unajua siku hizi watu eleweki, watu wana swing both ways
on the fences.
So the drop
that's yummy. Yeah,
drop. yeah hiyo stuff sasa
sasa
to junior. So to junior ni twingi. Wako ndo mwongea ni kani ni mtu mmoja peke yake utoka yote.
Sasa nimeipiga hesabu ni kasa washa split nini? Ngo moja.
Mwa za collective we fight this. Aki wazazi wetu asisikize hizi. Wewe kwanza wewe si mzee wako anasikiza.
Mambo yake hiyo. Uzuri ni topic ndio ametoa. Twende.
Ndio uzuri. Lakini
uzuri ni
ame. Uzuri anajua mama Max.
Na si ndio hiyo.
So I'm trying to think of how bad Sitaki the normal nini ati it zina cry out for help. I'm trying to think of it being white.
Acha acha mimi nsa ya PC yangu. Ni very, nikwambia nitaongeza tu chenye tulikuwa tumeongelea. Hapa si, of course mnajua visionary hapa juu ni nini. Lakini kicheremka hapa chini itakuwa daka alafu the different levels of hell zenye zinakungoja ukifanya hivyo.
Ah, that's chini. Nice.
So already kon ishenga kwa mdomo
kwa juu, mwili. Hapa juu itakuwa tu the same na chenye mlikuwa mnafikiria.
Ah, so the same.
Ah, one, mkitaka naweza ongeza ndio hiyo hapo. Hiyo si shida.
Eh, meingia kutoka kwa kichwa?
Eh, hapa hapa si of course. Hapa hapa si of course unajua nini inafanyika. So ikiingilia kutoka huku imeteremka nini na of course sasa mimi siendi kuongeza hizo mikono zako but hapa chini Sunday tafa hizo different levels of hell na moto kutoka hapa. Kuonyesha when you do this
actually
hapa hapa ndio you are heading towards
this
na makes sense.
Mimi ni nasema it's a good piece lakini sasa unajua kanisa inaweza ni cancel.
Kanisa nini? Sasa kwanza wao ndio wako na hizo paintings za levels of hell na wao ndio wanapenda ku preach about judgment day and all that.
But yeah, that's a good one.
So tufanya.
Kwanza mnafanya
nini? Nilikuwa nakwambia piece kama hii sahi Max huwezi fanya hii na huwezi fanya.
Eh, noma sana.
But think, mbona?
Aya. I think all of us here tulilelewa under Christian morals, ndio?
Mm.
So, break we were fed. Whatever we were fed into our heads working again. Like, sita ita really morals. Principles really? No. Whatever yenye tulifunza from the Bible.
Ata si Bible.
Ndo tuna living in it. Unanga kila kitu yenye si usema ni wrong. It is wrong compared to either Quran, Bible. Nini ingine? Hata wasi ingine.
Ji imechachisha. Hii?
Imechachisha nini?
Haijachachisha by the.
Unanga kwa tuanze na wana. Sikiza. Tuanze na wana. Ian. Tukitoa EPC ya chini. EPC ya chini peke yake. Mimi nikuwa nimepaint levels of hell. Takwa. Nice piece. Mm. Sindio? Nikipaint EPC ya juu peke yake. Haitakuwa na issue. Na get. Cause already watu wamefanya hizo. Already watu wamefanya. Hata watu wanafanyanga pona. Hata sijumbo watu nafikiria mbaya.
Nikweli.
Sindio?
Nikweli.
Mm. But issue ni nikikombine hizi piece mbili. Itafeel ni kama na subject a group of people to this.
Mm.
But you see issue ikifanyo from the church's point of view.
Nikweli.
Sisi hiyo ndio mimi nasema. Sisi it, I think it just depends. See really with the power but with the society that you are in. Cause
but kuna mimi nawezi fanya tu.
Sasa mimi hiyo ndio issue.
Unaona venye kama
hizo vitu hizo ukiwa
mdogo
kitambo. Aya tuseme hivi kitambo tu kitambo. Mtu akiwa mdogo dem mdogo akiambia unaenda kuolewa uwezi kataa.
Ati
like hizo ma underage marriage zilikuwa outlawed juzi. Kwa
kitambo.
Yeah.
Oh, nimeshindwa.
Sinasema kitambo.
Nimeshindwa ni wapi uko na.
Tati kilele. Alafu tu. Your time, wewe kama woman ukiamua mimi nitaka kufanya hivi pia ilikuwa kesi. But sai hizo vizenye watu walikuwa wanasema haziwezi fanyika sai zinafanyika. Unaona? Na the same thing kama unakumbuka nikuonyesha ile scene ya The Boys? Unakumbuka Max ndiye sijaacha but season 3 episode 1 around minute 11. Kuna scene fulani hapo yenyewe.
Konki.
Ukionyesha mzazi wako I swear hivi atachoka. Cause hiyo ni kitu yenye haiwezi kuwa displayed at all. But sasa hii ni kitu yenye mfanya mimi sina issue juu ati niliona mimi kwanza
hata mimi sina issue
mimi napenda The Boys hey. Naiona jiko na iko na search whatever like haina hizo limits no hao ni creators wenyewe hawakuwa na hizo limits za ati atuwezi fanya hii
na unaona na ndio reason yenyewe huwezi kuwa na hizo boundaries cause kuna mtu anataka vitu kama hizo
sisi
kuna msiana
sisi ndio nasema sisi tukisema atuwezi fanya
Hey, ilikuwa
limited.
Exactly.
Because aesthetically ilikuwa inakaa hapo. Message yenyewe iko hapo ni different.
Ni different lakini ukiangalia
no ye, ni wrong. Nikichukua hiyo clip peke yake Max. Nikichukua hiyo clip peke yake.
Hawezi explain hata kidogo. Jikazi.
Sasa atakujikaza.
Nenda kukuonyesha saa hii.
Tutorial.
Nenda kukuonyesha wewe personally wewe. Alafu utexplain.
After utaonyesha baadaye.
Ni fupi. Wewe endelea tu nitakuonyesha.
But anyway, me I believe hii
unaona kama ile time kuna time kwa small atakuwa kwa artist ungechora nudes. Ungechora.
Mm-hmm.
Juu ingekuwa two story. Ingekuwa two story. Unaona? So
mbona sasa unaweza chora?
Umezeka.
Ah, ndio nasema
ni plus 18 content. Ni plus 18 content.
But say mbona?
Alafu pia sasa utapata watu wengi kuna utapata maybe hiyo ndio staff yako. Unajua wase una target audience wako hii ndio mambo anataka.
Ah, niko na example moja rahisi. Sunonga wale wase wa gothic vibaya. Ukipelekea mazako saidi mwenye ni mgothic achana na hao Nairobi naonanga anaita tujua mivaa black anajitani. Wale sasa unaonanga wale.
Kabisa John. Kabisa
Pelekea parako una reaction yako inaweza kwa nini?
Illuminati.
Asa.
Ate.
Niko nasema unajiangalia madem gothic. Kabisa goth.
Atadhani
kabisa kabisa.
Atadhani.
Achana na hao wenye nasema tu unavanga black unafikiria nini? Wale acha kwa movies wengi wanaonekana nga state. Pelekea mzee wako. Uni dem yangu unaona reaction yake itakuwa nini ya kwanza?
Kama huu nyonyole akienda home. Unjua ni kuna huu
ata Hayo pambana.
Mzee wangu
ata kwa like ata sema kitu wakati yako.
Same.
After ametoka ndio atauliza
hapa tu ndio ulifika.
Like wewe tu ndio ulipata.
Ukweli same. At first hapo composure atakuwa nayo.
Kinya tu pia.
Composure atakuwa nayo. Lakini hata of course atastuka.
Oh, ni show next stuff.
Uliona
hiyo scene.
Sasa hiyo ndio nilikuwa nakwambia. Unataka explain?
Explain since unaona. Unaona mimi.
So yeah,
and enter tini andike plus 18.
Lazima. But anyway, your stuff in as our store, niju how expect according to venye wamekuonyesha.
Love is blind. Love has no boundaries. Love has no boundaries.
Oneza choka though. Oneza choka. But sinichagua ni lako.
I think ulin for the younger stuff.
Chagua ni lako.
I think basi wapi nilionea kwingine. I think you forwarded.
Sina hiyo clip.
Kizi mambo yako nguvu.
Juu.
Sina hiyo clip.
Actually yenye niliona ilikuwa a bit longer. Tangu jamaa ingi.
Maybe basi Twitter.
Ah, sasa.
Yeah. Hey. Lo hata ni kaka. Hey, watu watasikiza hii episode.
But yeah, so na get but one for me so that's the end of the issue in terms of if something looks good. Cuz guy eventually got in some kama mimi tuju ati an abstract piece itakuwa na better message than another normal sema normal in
the sound
in the sound no like sema mtu afanya like hyperrealism of kama hizo pieces nimekuwa nikiangalia na ni eke kando side by side na piece fulani tu abstract yenye nakai kwa made with a thought process in mind but umse anasema ati iko na message fulani nita prefer ipi singine. Yes, it's not
acceptable according to watu wengi.
It's not the right values, but it's not a wrong piece. Like, art should be able to stand on its own without your party aesthetics and a message being put together.
Mina yo naivi. If kama na believe, whatever na paint up is fine. Regardless, what wa ichukia wa ipende, nino aseme it's fine with me. Ju I know kuna watu wenye. Again, if come in on a stuff na iko sawa kwangu na na believe whatever naeka hapo ina make sense and I can stand by it. Ni sawa. it's fine.
So kila mtu afanye piece yake na ai ongelee venye anataka.
Mimi niko for you.
Eh, na ngoma.
Ngoma ni I think pia ngoma do anyway. Ngoma zingine ni trash kwako, kwangu si trash.
Kill them with the najaribu kama rap usimu.
Corey got shot. Booker got murdered.
Again, when you ulisema vizuri, watu wanaongeanga kinyo wame experience. So kama hiyo ndo wame experience.
Yeah, but si kila mtu, si kila.
Of course.
Vent, unakumbuka ile time tulikuwa tunaongelea venye kuna watu wenye wanataka ku hop on trends.
Yeah.
Mtu atakujone, hey, by the way, jamaa aliimba juu ya hii na ika hit. Sawa, hata mimi. Hivo, 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 hivo.
Alafu, uhopio yoyo trend, alafu ikwe kitu kali.
Alafu ushutie.
Anyway.
Amkwana.
Deal with the consequences.
Amkwana nini?
Anyway, it is time to go on a live note.
before tuende nini? Kuna some Indian musician rapper. Come follow Vice News and Kasho probably will summer. Mm. About, I think it was like, I don't know, 3-4 weeks ago. Some guy, one of the big Indian rappers, some young guy, I think alikuwa around, I don't know, can't inform us on something. I miss out the details. Mm. But alikuwa one of our senior na support hizo gun culture nini, because India pia wako na
like,
guns mingi. Mm. Na zao nyingi ni illegal. Achana kaa US penye unanua tu. Zao nyingi ni illegal. So, India walikuanga na ini flani yenye most high profile people walikuanga na a lot of protection nini, state protection. Si wakamua wanatoa hiyo waka pull back hizo mastori zote. After pull back hizo stories zote, huyu jamaa alikuwa shot siji how many times. Like, around an extension kama hiyo.
Hey, umungule huko bwana, nikakunga vya wanasimanga hii, huko ma Middle East bwana wezi lala tu kimangoto. Watu huko business ya body organs inakuanga in very high demand.
Hii nikuanga ni mwana ni Asia. Kwa my Thailand, Indonesia, kuna ma black market hizo mabitu. Kwanza ma tourist. Kwanza ma tourist. Unaondoka kama tourist na kidnapiwa. Ukiamka unapata hauna like kuna stitches huku hivi umetolewa kumbe.
Lakini sasa hivi naona watu wanauza wanapeana tu willingly. Wanaambiwa story ya pesa.
Si wanapeana huku.
Watu watu.
Yes.
Huku ni sawa.
Nini? Yes, but huko bado.
Ni please.
Mimi mwenye nitatoa willingly bado utanunua na pesa fulani high na two hizo procedures zinakuwa very expensive, so huko hivyo kuna hiyo market ya black market na au ma doctors na nini, na hizo ni way cheaper than
so actually
yeah. Ukienda huko na fuck change akili nkosho unaweza pata
nini wewe
unapata kama Chinese alikuwa sharp in maths. Ama nini nyingine wache ni sikuwa good at
it. Bile huko, kuna places enye tu enye ni tricky.
Plus, unakumbuka ni wasi wangapi wako huko hizo ma country. Kana hava population
plan. Nasa mkenda hosia utaki, undaka ufanyo operation ngome ya muka.
Huko hosia, unenda club, unenda venye huko unekewa mchele unaibio. Huko unekewa mchele unaibio kidney. Unaibio figo.
Na muka hapa.
Eh.
Bizi unaishi aje in such a country? Always uko insecure. Kwa sababu boda anaweza kukidnap huko, unaona venye hizo wanapanga simu.
Unadhani watu wako akisikia stories za Africa wanadhani wanafikiria watu wanaishi aje huko.
Bibi,
uko hapo ati, "You live close to Somalia. How do you guys live? You live in Nigeria. I hear there's rebels." Hata ukifikiria ngo watu Middle East wanaishi, si watu bado wanaishi.
Like unaona venye uko sababu boda umezoea utatoa hivi simu kama umbachi. Simu na story umbachi. Actually, someone na story ya leo. Akisema hasi wali clear ya mpesa yake alafu wakafuliza. So, context to this, unasikiza. Umbache li tokoa TNG. Anasema likuwa inje embassy. Alikuwa na request boda. Kaijua simu na mzua boda.
Ilikuja lakini ikabeba.
Ikabeba mingine yendo.
Sindio.
So, ilifikisha simu. Before ifikishe mwenye simu. But ini, so wakapata ase wame safishe mpesa yake. Nini?
But ya ni asa likuwa najua nini.
But, kuna kitumie ni mikie sense. Misane zingi, wanaibaje squeeze enyo watu walali. Wanaibaje bila password ya.
Maybe.
Siye, yes, history ya kwanza hiyo. Ujasikia swakilia tu unekia.
Ndona sema, maybe maybe mixture na shuku inaweza kuwa ni issue, inaweza kuwa easy app mpya za Saf na M-Pesa. Hizi kila time zina need pin. Unapata nyingine ni biometrics, nyingine ni nini, like face.
So, makes sense.
Like, for you kwa na hizo option
so
nyingi.
So nasema niko safe na kaka kitu.
Mobile banking utasema nini?
Max, wanatumianga email.
Aje.
Si email yako ikuangi protected. Nikienda kwa email niweke, like, niende nikeza maforgot password na nini.
But sa unajua kaa hii ya Safaricom.
So okay, at the end of the day si atujui venye watu wanafanya hii kitu. Na kama tunajua hatufai kusema. But we just have like possibilities, because ukiwa na hizo nini zote na plus email ya mtu, because email ya mtu ndio kila kitu inapitia anga hapo. Email yako ikoangi protected max kila time ati ukifungua. Kwa bidhaa ninafaa kuweka kila mtu time mtu akifungua email ana need biometrics ama something. Kwa hiyo nikienda nipate ati nini, niende ni request ati change password ni na nini. Maybe ya app yenyeko irrelevant to hiyo. Hiyo nini kinipatia password yako? Maybe hiyo password yako ikana hizo numbers na digits zako. Unaona? Kwa sababu naweza nichukue password yako ya kitu kama site kama gani. Maybe hata IG. Because most people wanakuanga na password 2-2. Hiyo password niende tu hivyo. Nyenye nitumie ku login maybe kwa Equity nini, Equity bank app yenye nimedownload. Niingie hivyo nisafishe. Safishe.
Unagonjeka tu. Wewe unagonjeka tu.
Mimi hata mwezi akinideal na mimi sahi bwana.
Labda mimi kwanza sahi sina chochote.
Wewe
only have 50 shillings in my pocket.
Najaribu kwa sababu tio msi. I have 100 bob. 40 shillings.
Tunafaa kuambia, tunafaa kuambia. Nafanya hiyo kitu.
But anyway.
Raisi.
Oh ndio, nimekumka tukimalizia, nimekumka story mbacho. Sasa niko nasema huko sasa uko Lisbon, uko Asia, uko bwana wewe umeenda holiday. Unaitisha boda bwana, msiwa boda. Wanakuja ili wanakubeba, unakabila figo.
Kila country kana mashida zake. Sasa ukisema hivyo, haya basi US ni first world country. Lakini huko hivyo uwezi jo kitu wako unaenda support utashutiwa au utakuwa tu sawa, unaweza kuwa drive kwa barabara, unaweza kuwa unaingia nini ushutiwe. Ah, yeye amekumbusha ni another thing.
Shule unashutiwa.
Ah, vile tulikuwa tunamalizia. Nakumbuka kama saa hii sasa mtu akienda aamue kutumia. Unakumbuka ile example yule jamaa alienda kwa supermarket akashutwa sasa, alafu akatoka. Wenyewe nini ilikuwa, alafu bado akastream on Twitch, ilikuwa inakaa ni kama ni Call of Duty ama something. Mtu akitumia kama example ya nini zinatengeneza hata akuwe violent. Una get?
Ayo.
Like, unaso, like, nivecho tumesema, iko na so many, like, hii topic yenye iko na so many variables of which hawezi quantify usemeti hii inalead to hii ama hii inalead to hii.
Boro,
but mimi nasema, sidhani watu wanafua kwa limited. Because,
boro usibreak the law.
Achana chivu, mi naona, the more tuache watu wafanye hizi vitu, the more kutakuwa na sasa better regulations in terms of something like kama hii haifai kupostiwa hapa ama something kama hii haifai kuwekwa hapa. Ni kama venye sasa hii most hizi ma social media apps zimeanza kuwa more cautious in terms of vitu za racism, hate speech nini, ama hata sasa hii ukienda kitu kama IG ama hizi ma social media, kuna kadhaa then you can do search kitu kama insomnia. First thing wata kuletea results, watakuliza kama you need help, nina nini, like places to contact, hizo mastaff kadha. Una guess? Like, kuna so many of easy regulations zinatokea kwa sababu hizi vitu zinaanza kuwa common na kutokea kwa hizi places zote.
By the way, mliona Instagram inadai ku nini? Juma andai tino likuwa mejaa. So mara kwanza alikuwa anafikiria kutengeneza Instagram sijui
ya plus 18
ya watu hii, alafu kuna nini, the second option they had is
so kama YouTube
upload MC yako na upload ID yako
acho fala
mbona ni upload
so they're trying to figure out three
but ways. Sasa unajua pia shida ni hiyo kitu ni global,
so yeah,
na nini
like nani ana verify
kazi kwa
na mtu akitumia fake ID.
Exactly.
Na pia kuna companies na nini contacts zenye ziko related na people ama stuff kama hii.
So So
but pia tena inatoa anonymity ya watu. Just sasa Max kama wewe sasa hii uende upload ID yako, hiyo ni hiyo data ikiwa revealed, na maanisha niko na ID yako, niko na password zako kadhaa, niko na nini, niko na search history yako. Nakumbuka bado wanakutraka kwa hizi app nyingine. So bado ninajua ulienda wapi, ukafanya nini.
Sasa mkiambiwa temi huduma namba mmejiuza. Wait. That's enough.
Yeah, by the huduma namba.
Nilichukua hiyo kitu.
Mimi sikuichukua yangu.
Like kulia play though.
Yeah, nilia playing. Tell you, nilikuanga free kwa hapo hivyo nje. Kaenda nikachukua.
Funga hiyo kitu, funga hiyo kitu. Thank you so much for listening. I hope tumemalizana on a happy note after
wakasi. Ini episode ya mwisho.
Yeah,
currently, I think as it stands,
because probably next weekend I doubt if we'll be able to record. We're planning to pumzika kidogo, and
yeah, more information it's quite late during our break.
Mnaweza tupata, mnaweza tukosa,
tajua but the yeah. Elections zinakuja, tunaweza watch a break at the end at
vote kijanja.
Maxil sama tunaenda wacha kwenda.
We ngoja kwanza unaniharibia chain of thought.
Nuna chenye bangi nafanyia mtu.
In case nimekuwa mimplani niliona balcony nzima kwa zile kaza Eastlands. Balcony zote zitakonga tunaweza cash crew. Anyway, yeah, thank you so much. I don't know, it's been how many episodes now? 15. I think 15.
Tulikuwa 13 previously, ile nyingine sijindi sasa kwa shoko mimi ilikuwa 14.
Sorry. Inaweza kuwa
15.
Yeah. You on your
own. Mkwe safe man. Mbaya mask.
In episode 15.
Hiki tumerudi. Si hata ilikuwa imeenda. Mbaya tu mask.
Unasikia watu washapata in Nairobi flu in quotes.
Yo flu acha nisiwadanganye.
Yes, if flu ya ni COVID.
Nilena, inangalia hivyo tinega.
Badia wanjua pia mawaze yangu alikuwa mpatio COVID. Ingine. Na alikuwa vaccinated.
Hato wa wame meski.
Amo work from home.
Ya.
Ni an option pia.
Ifika ukoneza kwa niyo option.
And it's a valid option.
Yup.
Yeah, thank you. We are out.